It's D&T. You go on the bed.
You can't imagine now when we need to lose. Kikomo ni mefika, maji kutuwa maha, baba we.
Wanawe, mindo na jivuni ya hiye. Machozi, yangu menifuti ya hiye. Wahuni, chunga wasini chapi ya miye. Nile mwenye.
Hapana baby, ila salulo nipa. Uwe kwangu nyukio.
Ujiwa penzi letu bado. Hatupo, yonanana.